yande joyno wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kibaruji men ni leydi Amérique kenga wallili reydi Niger kure kisa ñaw coronavirus Johnson and Johnson noni gon woni lawol ɗiɗaɓol ko leydi Amérique wonno wallira leydi Niger. On nanan haalaka ministre kawjuɗe cellal ɓiɓɓe leydi yottini. Himɓe tato kam maayi goto kam nawni hippitere waɗaane kengal jemma nder commune mo Gaabi région Maraɗi. Ɗum doni balkoy seɗɗakal hoddi hoorejo leydi Basu Mohammed juuro wurogo. Yewtere men pindinol ni hannde ni wakile leydi Alemagne no hokka min faama dow balla gonka caka leydi Alemagne e leydi Niger dow fi durridiggo e pelle murtiɓe. Say tokko min on nampirtol haalaji ɗiɗi fuu nder kibaruji men. Hooreɓe leydi Niger kenga jaɓɓitake moƴƴere kure kisonoje neɗɗo ñaw coronavirus. Johnson and Johnson noni ko leydi Amérique hokki leydi Niger gol moƴƴere de woni balla kure kisnoji neɗɗo ñaw coronavirus lawol ɗiɗaɓol. Ɗum doni no waɗa hano kanƴi 1,551 e keme ɗiɗi no waɗan balla reenugo ɓiɓɓe leydi Niger dow fi nawalla ka. No wakile leydi Amérique o fantini Ilias Idi May Nasara, ministre kawjiɗo e cellal ɓiɓɓe leydi, o watti daane yaago e ɓiɓɓe leydi ɓe jaaɓe gaɗa kural ngal. Nani fama ka jaadimin Habibou Garba waddi.
Je tiens à mido yetta waddambe min batte de enda mido holla du weltare amin dalila garol batte de enda hande ni batte de enda sikka fu wala balliram min tufa himbe leydi meden min kisina be nyaw coronavirus eraum de endari duni fa hande der leede duniyaru nyawgu endan no don no wada sembe gan iri bibbe maggu kessegon ka em bangi no daaba himbe misali bibbe indirade variant delta der francire batte hisinde himbe nyaw coronavirus virus Johnson and Johnson gaddade de enden ni de en daari ceede mum gadam milliyoji e milliyoji e kodiki olundu leydi meden waddanaade denne himbe burtoto gara gadane batte de enda gan hisinde ko e mu en kisina du fa handen koreji mabbe kisina kappa kula himbe leydi meden
protéger tous les pays
do fi duri diggo nyaw coronavirus de leydi Niger wadi studio kalangu kenga hawri hokkobe habaruji e pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi e pelle kawjiɓe filla cellal nonni e pelle rewɓe ɗo nder galluñe men. Kawral noon ko ɓeydantaɓe andal gaɗaniɗo ɓe peccodira ande dow fi hano haalaji gonɗi no haale dow filla hano raaɓo ñaw coronavirus e fa hankasen ɗo dow hano habaruji penpeneji nonni ko wonno hokki. Kader Amadou Abdou kawjiɗo filla hokkol habaru studio kalangu o fantini jaadimin Fadel Alou.
L'objectif de cette atelier de capitalisation.
Ko waɗi hawrine ƴewtinaki filla durwididde ñaw coronavirus e raɓum waɗa kan woni heɓude lawol feccididde andal dow ñawgu endan e laaɓi cingaɗi gan hisinde himɓe leydi e kaden fa hande ɗum ƴewtino ko heɓaka waɗa nder durogo endan na ko waɗa ko heppere heɓa nder mum. Ɗum fuu ɗum ko watta himɓe warɓe to hawrine de enden ñaña yaade yesso nder filla iri durogo e bandu e ko watta fa hannden ɓe mbawa de ni iri raɓo gu he bandum wari ɓe annda no ɓe keɓiri mosala majju. Himɓe annda du fa hannden no gaɗira de ni sa ɗorna rafkeƴero hakkillo fukkimo heɓake nder cakantarare. Warɓe to hawrine de fuu ɗum nafake ɓe nafi du fa hannden bandiraɓe mabɓe yettore Allah du fa hannden hawrine de enden waɗiri no hiɗira fuu neɗɗo amin fuu watti barke hunduko
mum.
Ñaw gite no nangirta hitere no ferodiri no waddana hanoɓe ñaw ngu nangi saɗara maji gon woɓɓe dono no sakititto nangaɓe no. Docteur Soumana Yakuba kawjiɗo e filla ñawtol gite fantini hano misali ñaw gite glaucome no wawta nangiri neɗɗo nder duuɓi ɗe neɗɗo wodi fuu. Nani fama ka o hokki jaadimin e Veline dan Zumbe.
Ñaw gite indiramu glaucome nder faransire iri mum no ɗuuɗi no wodi iri ñawgu enden gu neɗɗo rimirta no wodi du fa hannde iri maggu cakitittongu nanga hitere neɗɗo amma gel hen noon fuu ɗaɗi gite kanni nangata wara ɗaɗi ɗi enden sey jonke neɗɗo wuma. Wakkati ñawgu enden waɗi sembe nden neɗɗo fuɗɗata faamude no hi'a ko sembe giol muɗum no ɓuytira ñawtigu ñaw glaucome gu endan ni no feerodiri ga neɗɗo fuu e wakkati mogu wangata hemu ga en mbi'ino ni neɗɗo no rimiregu ga neɗɗo nawi du fa hande igu nanga
hitere
kenga jemma hippiter waɗama nder commune mo gabi bandiji jogiɓe malfe waɗi himɓe tato kam maayi goto nawni ɗum do ana kan woni arandere ko hippiter no waɗe nder wuro gabi iɓe e siryade jaɓɓitade hoorejo leydi niger basu mohammed mo wodi niya yaha nonni go e lewru ut mer ado zariri no yara noddoje makko yaade e hooreɓe nonni ɓe cinganaɓe compagniji nonni ko wattani hano fi dena ko tabbintina der commune mabbe o nonni nani fama ka jadimin mohammed mamman waddi
hanke ni hara yande sappo didi jamma 3 minta sappo joni no dami kalnami wi a hippiter go wadi gagazali na tawa faroto be kamar maso himbe tatu du won ko wara ton enda goto du kondam barminama gonga ni ko min jottori hande won ko min nani am horejo leydi waran yiami himbe ami funo welti do o wara o enda o fama himbe gabi de dum woni ko tawa hande kasena ko min jiddu dum hojanami lawul noy watto ko dum wonjeta no min gorde hande ni enda torra wadi sane hanana sogeji wombe wabe dimma mu en beyde wadene du konna mobilaji e gollitirde min jidi be joddina compagnie sogeji mawdo endan hay compagnie ono woddu ono chale chale no kuje fu
ande za créer ta kasanci tanade de base avancée
kojol adi pirtol kero leydi algérie no wadan commune mo ingal région agades heba jangal duddo nonni dow lawol asamaka pirtol kero goldo no wadan lawol nyibdiji kewdi kebo no nafa ruweba mer mouro ingal fantini jadim ni Musa Hassan Musa Mamman
nous allons gagner plus de temps
tam min buri hadde cede jangal dina nokko fu do kerongol nangude wura asamaka to jimmi beedude gollo meri don jati gam e lawa ngale minildi policeji meri tawe lore fu na to sainde yobi jangal meri mi singi du palaku heba neddo fu na to asamaka fama ko wurongo jia kena ndewgu commune departement mo ingal e majindu se ko alla dem babi wadude golleji kewdi nyibude cuudi jangirde e jobdiji gollebe fu der majjum woni no wade alla ya samaka kerol hautade algérie hande commune amin wodana lokotoroje no gayi e jetati ko der majje lokotorobe sappo e jeegom ben fu meri wonno yobadu dun du sabe ko bete dun no asamaka min nanni rante maka spaghetti e chondi ko wadirte pedo
avec laquelle on fait aussi des pains
no wada mballobe golloɓe élevage kamɓen capanɗe nayi e jeetati ɓe département mayayi kamɓen ɓeydana andal kenga dow kure feere feereji hoorejo kawjiɗo e fii durgol département on o holli wiide ɗum no waɗan hano duroɓe nangani iliyasu gunabi hoorejo élevage on moye mayayi o hokki jadimin isifu saybu fama
no waɗa wutinereɓe capannayi e jeetato tawaɓe ele fi jannde tindi enda heɓa ɓe ɓeyda famude dow fi gollal ngal no yarto kamɓen ɓen ɓe golloɓe noon nder guure ladde ndennone kay seɓe keeɓi andal sanne fa sembe waɗi golle mabɓe fuu to ɓe nafan himɓe ladde ɓe enda ɗum waɗi ko jaati gomnati hitande fuu noddaɓe gam batte waɗandeɓe ekkitagol ngol e jandeji ɗi heɓɓe ɓeyde sembinɗinde golle mabɓe ɗen enda ladde toɓe golloto ton endan duroɓe ndu goni hono hokkudeɓe andal ngal endan no walla sanne
sunanan cikin karkraso hi ko sada makiaya
nder filla duroy diggo kulle tarif leydi niger bujjeteɗe no wurtine leyɗe yaasi waɗi ɗuuɗal hooreɓe kawjiɓe e filla majji nder leydi niger kawri kenga ɗo nder gallunyemayi hoorejo kawjiɗo e filla hano kulle tarif ɗe ɗan laadi adamu o hokki jadimen nafisa adamu no ɗum wontiri
yenki le 14 juillet
sappo e nayyi lewru juillet sarusi kawjiɗo faddade burtinol kulle kollagal lanaji piroji jori hamani ɗo min nangui ɗon endan kullantireje ko wattonoga e jeegon tawdade e kulle tarik kotto kem ɗiɗi ko sigila fa yaare leydi australie ndennene kay nder lewru wotorndu min nangui laabi kewɗi kujje ɗe endan ɗum no holla wiide ke hono waɗugol simogol wurtodo ara yaara guerɗe endan ɗon no nangui e sanne ɗum saabi ngal jiida gaɗagal nafan sanne saabu wallan himɓe heeɓa fiirta koye himɓe fa wooɗa waɗa kabaru udu konnon nane e dow fi kon darto hono kullantere de endan ko rentode e ko hokkoto darja majje lawol lam ko janongol eldum hitande ujunere temede jene chapande jene e jetati kam wonno ko hokki sembe kujje den endan datolgol lamba chapande jerte jene zero nogay didi kanyum beedi hokkude darja keddi kujje tariki de endan e kujje meden fina tawade fu jonne alle e fi kulle jamaani goltirte de yida tawe dum fu dum hebi dum tokkondiri partondu ko
la du numérique donc il faudrait que ça soit pris en compte
hembe wuro tatis der département abalak region tawa bibbe wuro bebe kawri be jari wullango mabbe hano chaka mabbe o ng bon pioche nonni to hore be kawji be filla hano kite leddi france bibbe wuro be ni no wonno woytoro e rafi yottingo adi ko be ko jana fadde ba be puddata hano silmama be gadidi nani famaka dar jidde bi wuro jono mo wuro tatis o fantini jadi min omar hamma
film yahdi e proje bietedum amannima to kanko noddi min wi min film no waraybe jidi jereol min jammimo film dum to dum wada dume woni ko be kokka dunya o wi du wala kambe dunya tatis ko ngodi e film badane fomfo lami do wi jabi tun da ndiya wadante do talakaaji mum min jaha kam ade mota mudum hoja himbe be badane jereol be bada film si ire dende tatis ko tawa dum fu tanyum joji njaram mabbe fa be badi balde jobi be dilli hakkunde mabbe be cebi madala kadima kulana do amanni man dum huwata to dunya jab wobbe dunya min anda fa badi dereji turate min ummi min fu dowma ka fa e lamido min badi inde min kocci mo himbe wareybe do daga gada o so yo itti dunya fu o hoji dunya nayo kom andi e balla min fu balla tatis fa balla mani jer fu cenan minum min jidi film dum min kocci dum kadama min hokkube signature amin mo yida dum fu tiro hore mum
Studio Kalangu Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ijene Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejene Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Saraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejene Ijene FM
Studio Kalangu
yewter men pendinol nebi ko leydi Allemagne no walla leydi Niger ganno wada duubi chapande joy wadda balla do fi bantari jawdi e ko nandini illa hitani duubi didi e sappo e joy do fi kippiteje gondi no gadi del leydi Niger balla mabbe beydi hokki sembe do fi denako del leydi Niger Herman Nicola wakil leydi Allemagne gondo leydi Niger o hokki jadi min tarnan Fuday Ahmed Fama
la coopération militaire
ballaga leydi Allemagne e leydi Niger boyi sanne e lu hitande une temede jene chapande jeddi e ko tokki dum wonno ko min puddi min balla kogol sogeji wetebe jeni ben enda fa yotti dubinaade sappo e joy dum warti e do fiddam bonda mi jano mani dum wana sadorma cellule sanne non c'est que secteur tawa sadorma no satti sanne
problème très sévère
nay ballaga Allemagne far bangal sogeji don wonno wadira
on a mieux écouté donc
min kettine ke ko leydi Niger halni min do kulle ko yidi walite do mudum ele dubinaade sappo e joyi min puddi wallutude leydi ndi endan bangal sogeji di min gadi nyibdiji min kokkibe to gollitirde kaborde min gadi lawol jipporgol lanaji piroji kolaga lanaji piroji nyemedo sogeji kay woni ko gollitir tongol min ballidu kono leydi Niger joddini onga sogeji baadi to endan tawa ngal lamba chapanna e goo ballondirol ngol endan fondi take sanne dum wadi ko leydi Niger joddini hoggo ekitagol sogeji chubadi to endan tiliya
d'entraînement des forces spéciales à Tilia.
Do fi renugol keri leydi ndin leydi Allemagne walli joinol orde sogeji ndenoji keri noy gollangal wonno warra
quand on parle des CMCF
orangal sogeji ko wete CMCF dun enda arande fu leydi Niger joindi no endan gam batte renude leydi ndi der mu e hore mu de bernde wonno ko dental leydi europe ko te une européenne walliti leydi Niger e do janginde ekintinde be sogeji tawtedi hen enda dun dudo lawol e cap sahel Niger non do wonto Allemagne hore mu hokki ciede e cap sahel kanyo gouvernement leydi Niger fu gam batte wada gollangal dire bernde en Amerique kanyum woni ko walliti on den don wada fa gasi on ga gongal jojinama bernin ko ni fa hande ni union européenne kanyum woni ko waddi ballaga mudum hawtade ciede de Allemagne hokki kanyum e Hollande dum fudum wallondir dum wadi leydi Belgique du konda hokki wawbe wadde ekintingol gol endan yaade sogeji di gollal gal kay fu e cap sahel Niger kanyum woni ko gollidum tatabal majjum on ga hon gal endan yida fa jojire to endan terra
ɗum ɗon du hunno ko hokkoto leydi Niger ɓeydude sembe dur duggol e ɓiɗɗam bonɗako leydi Niger sey tawi heeɓi mballaga durwo ngo endan jutineɓe fuu leydi Niger ni hedditoyto gollude ɗum
à la longue c'est le Niger qui menera cette bataille.
Ɗo min darnantan habaruji men e fulfulde Seydi Lamɗo holli min jaango min gaddan habaruji won min jottonto moon sey mbi en ni kirtento jaam hirti